I give them them. Another death, them.
Kila mtu kitabe chabuka, hey. Amenipata nitakuona mende kumbocha, hey.